shadai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai.
He's an awesome God, amenipa such an awesome song. And I'm never lonely, amenipa such an awesome love. He is an awesome God, and I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe, kama si wewe basi nani?
Askia landi lodi, ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza hori, ila nitakuwa fine.
El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai.
Every day is an awesome day. Na vile unanibariki, hata mimi silewe. And every day, you come through in an awesome way. Kwenye thiki nimepata rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori, ni wewe uta provide. Nina mahari natamani kulipia mpenzi, sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali, wewe unajua tari. Na hisi nguvu zako kwangu,
I will call you El Shaddai. Kwa nakile minadai, ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama misifai.
El Shaddai.
Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I know I can, and the wisdom to know the difference.
El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.